Esule yokusatu. Zikisanze ekijemo ekyo era ekyononefu, ekibuga ekijoga, tekyagondera ddoboozi, tekyakkiriza kubuulirirwa, tekyesiga Mukama, tekyasembera Katonda waakyo.
Abakungu baamu wakati mu kyo mpologomezi wuluguma, abalamuzi baamu misege gya kiro, tebafissaawo kintu okutuusa enkya. Bannabbi baamu biwowongole era bankwe, bakabona baakyo bayonoona ekifo ekitukuvu, bajiridde amateeka ekyejo. Mukama ali wakati mu kyo mutuukirivu, talikola ebitali bya butuukirivu. Buli nkya ayolesa omusango gwe, talekaayo. Naye atali mutuukirivu tamanyi kukwatibwa nsonyi. Mazeewo amawanga, amakomera gaabwe galekeddwawo. Nzisizza enguudo zaabwe, ne wataba ayitawo. Ebibuga byabwe bizikiridde, ne watabawo omuntu, so tewali atuulamu. Nayogera nti, mazima ono ntya, onokkiriza okubuulirirwa, kale ennyumba zaakyo tezandimaliddwawo nga byonna bwe biri bye nalagira ku lwakyo. Naye ne bagolokokanga mu makya, ne boonoona ebikolwa byabwe byonna. Kale munnindirire, bw'ayogera Mukama, okutuusa ku lunaku lwe ndigolokoka okukwata omuyiggo, kubanga mmaliridde okukuŋŋaanya amawanga, ndeeta obwakabaka okubafukako ku nyiiga kwange, ekiruyi kyange kyonna, kubanga ensi zonna omuliro ogw'obuggya bwange gulizirya. Kubanga mu biro ebyo ndikyusiza amawanga olulimi olulongoofu, bonna bakaabire erinnya lya Mukama okumuweereza n'omwoyo gumu. Abo abanneegayirira, ye muwala w'abanga abasaasaana, balireeta ekitone kyange nga bava emitala w'emigga egy'ebu w'Esiyopiya. Ku lunaku olwo tolikwatibwa nsonyi olw'ebikolwa byo byonna bye wansobya, kubanga lwe ndijja wakati mu ggwe ababa abeenyumiriza n'amalala, so naawe toliba na kitigi nate ku lusozi lwange olutukuvu. Naye ndireka wakati mu ggwe abantu ababonyaabonyezebwa era abaavu, era balyesiga erinnya lya Mukama. Ekitundu kya Isirayiri ekirifikkawo tebalikola ebitali bya butuukirivu, so tebalyogera eby'obulimba, so n'olulimi olukuusa terulirabika mu kamwa kaabwe, kubanga balirya, baligalamira, so tewaliba alibatiisa. Yimba, ayo muwala wa Sayuni, yogera waggulu, ayi Isirayiri, sanyuka ojaguze n'omutima gwonna, ayo muwala wa Yerusaalemi. Mukama aggyeewo emisango gyo, agobye omulabe wo. Kabaka wa Isirayiri, Mukama ali wakati mu ggwe. Tolitya bubi nate lwakubiri. Ku lunaku olwo Yerusaalemi kirigambibwa nti, totya, ayi Sayuuni, emikono gyo gireme okuddirira. Mukama Katonda wo ali wakati wo, ow'amaanyi anaalokola. Alikusanyukira n'essanyu, aliwummulira mu kwagala kwe.
Alikusanyukira ng'ayimba. Ndikuŋŋaanya abo abanakuwalira okukuŋŋaana okutukuvu, abaali ababo. Omugugu ogwali ku kyo kyali kivume gye bali. Laba, mu biro ebyo ndibonereza abo bonna abakubonyaabonya, era ndirokola omukazi awenyera, n'enkuŋŋaanya oyo eyagobebwa, era ndibafuula ettendo n'erinnya abakwatirwa ensonyi mu nsi zonna. Mu biro ebyo ndibayingiza, ne mu biro ebyo ndibakuŋŋaanya, kubanga ndibafuula erinnya n'ettendo mu mawanga gonna ag'omu nsi zonna, bwe ndikomyawo obusibe bwange mmwe nga mulaba, bw'ayogera Mukama.